wawai studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe ono e jamma hande alal bare go o lewru fevrier hitan 2017 sappo jeddi yamda yabori masili ma chapande nay e joy barbe e soma du Ousmane Niale buldo kabaruji do fil dambe to bog jande to on kumpitati wide golleji batu sappo e joy bo fedde jukkiti to ne kaldangal timmi kenya nenno gubal se mangal holliti tawdak e gal kaldal horbe platform e dun jalti illa nyande gal fuddi den kawdital mangal anni wadelle balde garoje horeje fedde jukkiti to ne kaldangal holli wiide ministre en leede gom e kaldangal kanyi e sinnibe kaldangal fu kawran o batu sema holliti e dum welidum ka platform wala fu ko wi hen tafon horebe parti sadi ngaddi boto yottinobe kabaruji beta ko onen nabe kolli wiide wala fu ko lam o watta fa darano ko woni e sugullaaji bibbe mali yambere sappo e tato bedde noddirtende festival Sirle Niger fuddi yambere hikande sistimu yottukutukula Afrique fewde chaddele ande kesengal kawrital wadan faake bal wada li region sigu o e wi horebe yambere nde yodi woni sembe kabaru yi hande bismillah modo hedaade sijo tamani golleji batu sappo e joybo fedde jukkiti tonde kaldal e kawrangal timmi kenyan do bamako do nenno o batu CSA ngado chagal kasara ngado gawka mane ni gube sema de tawdak e gal kaldal fa warde e horebe platform yaltimbe hen illa nyande gal fuddi e di illa nyande gal fuddi e golleji di nenno be kolli wiide o batu wala fuko be mbawi wiide hen nenno be nenno fa bidure den fam kede Ousmane Diko
le batu sappo e njoyobo o deurentino aduna yidi e gede tati cinyede kawrangal hende fu bangé mom gouvernement plateforme forward et coordination gubal azawad ngal gubal andini non nyalade jabbide ngal tawdataake e golleji batu jokititodo golle kawrangal horabe semabe kolitino taade fi golle e fa wayde e wayde famu tongido do yengi go golle kawrangal o golle na horaje CSA o holliti o wana tibaro sabete yo kaldantan woni dabere fati dalaydi kuncho horabe semabe e wayde hawrde batu o be platform be kakawri hen e golle nyalade arandere CSA de men du cekitike e yaltitinde kaltidangal pade nyaloma o timmude ko sabani dum horabe platform be kuliti no golleji barkan gordi tonni ngana nen didum be derintino aduna o holiti wana fedde jogti ton golle kawrangal wondo kaado tidalla holitite dun e tawede derintino aduna kanye gede cinyede kawrangal de fu kawri e do ingol fedde golle nen fedde gollam fa kaldal wada hakunde gede mali de fu
le fedde li botu sappo e joybo fedde jukkiti tonde kaldangal horejo fedde de holli wiide de wadan potu mawdo le balde garoje holli wiide ministre en leede kumini be golleji mudum kanye e sinnibe kaldangal fu kawra hen e wi Ahmed Boutas fedde jointe de kanko horejo fedde jukkiti tonde kaldangal woni hore mudum daran tonde no botu mawdo wawirta wadirede kedde ko Ahmed Boutas horejo fedde jukkiti tonde kaldangal ko wi seku jogodo fecitango Mohamed Samasiou.
La réunion elle aura lieu
bot oka wadete ko hawra do mun ko anado kaldal dun ana wodi bangal sarti o ministre en kumani be kabaru mudun der ledde pabotobe be ngoni noddete be der gal kawrital gube de dun noddete kabe wajimite yo horabe kabaru politique e mangal pad mb fuf ngara honani bimini totondral hakilaji na wonde wadede do darnugul sarti mudun ne milawide alfintebe golle de kun tanta hore tobbe kande yewtede der bot ministre en fedde jogti tonede kala ko hawra do mun le odo batu won ko pella leedi mali de nawtorto de imadraji mabbe kaldal
gubal semangal holli wiide won e wadugol o batu mawdo fa e dande kambe jaati e kulliti kina hon o batu wad en non watta debbe tawe e golleji jukkiti toji kaldangal nen no horebe gubangal kulliti ana mili dun latta ko kawrital mere ciagal magal kabaruji di ngasa ke e ko fatuma tatu gola haldi e telephone ilad ag mohammed ke jado hala sema do faccitango mohammedou samasiou
une très bonne décision le signal
o do kawaru na hanti fasane yo dun hunde nafore de mi kani fayuti nokku jonka hedi tan bot o landine no handiri o lato botu kawral pati o lato bot mo yimbe garata e mudun e ruto tawe wala ko bilta hen tawe dun kala ko hasindina watanaka hakkili huntanaka hore yalla han kasin gulliji talkurundu ana nangal lawul hasindina gul dum wonno yila amen denno mi bedeto e mabbe waddi landinal batu o
on va participer à sa préparation
ne noore platform be min gadi ko min bay food amen do fadan ko kali ka jabay fa bidro don famodo bay jewdi kabaruji fuddo be amen page Facebook e compte Twitter e studio tamani million aji je million aji dollar serf ani hokkude mali yo dum golle de nations ni kumeninde kanbe daranede law watta gol hokkugol o kabaru andi nama le botumo union africain wondi e wadde addis abeba di ndi jawdi wallirde himbe gombe le sa hangal e le wuddu leddi be torraji e bonandaji ngada fewti e mube fa bedro dem famu kreden usman diko
yo yembe ujinaji chapande nayon le region Tumbutu gawo kidal e menaka fa warde motte segu kebata wallede kabaru ngure beda handinabe yo yimbe yelbere ganine fewti fa warde e wayde ngure kanyu e wombe nokuje tide yibbe du fa bede fa denno dum fu yo projet ngaji sappo woni ko de fedde fa bato nedda ko nations unies do mali do juinta kanyu e ONG ngaji igolidita jubino golleji golle nedda ko le mali do baranga gasara holiti ndido jawdi faabada hejoji kenneteedi fa pabo ujinaji ujinaji kewdi yimbe wombe nokkuje tiide le leedi ndi fa kebanu ngurda de nokkure CRF woni tenti linde do jawdi hokkete fa hebana jabu kabar golle nedda ko le maldo le hitande 2016 de le temedere fu e chapane jetti hebano e le milioji temetate chapane jo enay dollar kandunodi fa note golle faaba ko le leendi hitande fu de golle de CRF fa do projet ngaji daranide leede de chadele ngoni faawarde e tiida laaji na wayde jeewdi du haato faaba gol jamaa ila baso le sahal mali hitan 2012 de CERF faabi ko badoto millionji chapan jeegon dollar fa darano wallude yimbe leedindi
horebe parti sadi bismi beta ko yottinobe kabaruji o parti kirdube lam holliti tiida laaji gon ili mali kanye ko woni su laaji mabbe dido kabaruji nenno be kulli wiide lam o wala fu ko wondi e wadde fa darano su laaji be mali hono rafinde na gondo le mali o kanye be kulli wiide du nenno lam o dogginta sariya no hanir e daranta ko hakkeji bibbe mali kedde ko Usman Diko lanondiri e nukeita secrétaire administratif sadi do faccitan Muhammadu Samaseku.
Notre pays connaît aujourd'hui un véritable
wakkat jun o leedi men di yo darido bangal kebe bangal politique e kanyadun kala hajuji ko buri tekede der ngurdam amen yo bomboje irade masim binali e ko nande mun en fawde e solla sab amen be ilati sababu yimbe le hobe keddike hobe barmi hebe dun latike yatime en e ko buri hewde en dun dido bonandaji kuncantake hore ku deddidi ngoni ne buri yede der odo lamu yebare e moni kinare hande larme meden o ana yupira hore mudum be leedi ndi be larme ni rendo be jati pamal fi odo jogalal solo sababam be bata dun jati e pawata ko be e le teutugul mbiobe ko mun en jadin ko be de ya fufudun e be masimbina kala susudo hokkude solo sababam be kabaruji horebe mangal pade mem be dun darake darde mun en bangi godo dun murtere golle ngudude de dun kebanaka dabare ngado be yurguruji leedi jidi dun an ciusi fasan fay gese yimbe le hisata judo
terres agricoles font l'objet de grandes convoitises
yambere sappo e tata berde noddirtende festival sile niger fuddi handen segule nde yam ber hitande 2017 daranibe dum ko liwide anandomde ujinaji temeder e chapande joyon hawrobe hen sislimu hikka yo sutu ku tukula afrique fewde e chadele ande kesse festival si le niger yo yambere do gollobe ngenyal finatawa utulaji e nokuje kawdinide kaldata si ndukkinder hakillaji kede ko umar waygal nelada amen segu ko hebini enta le wulir Usman Diko
batuji mawdi do dejere finata fay warde e tidalaji tongide kabar chuka chukalanga kanye ande kese e leedi anka ko fu goni chefetedi e ley go he sapetatobo yambere festival du Niger fijoji kewdi ngadan lumo mangodu anasarta e majjum nokku kawrtal hitande gollobe ngeyal kanye finatawa festival du Niger anafabo wadande kebal region segu e wi daranibe dun ko nde yambere nanta le kebal segu yudende fuddi warde hande ande bado milliard sappo e nay CFA dum wadani hewbe hebde golleji ko badato ujunere neddo le region o yambere hitande 2017 festival du Niger nde wadan wattu mo wayde de inara an dengi le region o tagal masibaji gaddi nampala kany e jabalidi do etayedo humani be dokkita jeral dabareji fu bamama fa denago hedan nokuje do di yambereji ngadata e wi laminado festival o fedde daraninde golle mudun le gollidide e gouvernement bami dabareji kandudi
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa bo tobe studio tamani
sakiraɓe jandaro en kabaruji gonɗi les région ngaji men ɗi laamu koɓe ONG Ahmed jodde ko Batu Kenya e yimɓe conseil gala gattanaɓe courant ngaji o nokku ana les cercle Kuthiala e wi hooreɓe go heeƴo imogol projet oyo faaɓe paabo yimɓe ton gollonoɓe koye muɓen ɓe balla ɓen yalla ana keɓa courant ngaji ko nawtoro ministère kuminine yirwere neɗɗa ko ɓingo adama ko hokki kenya guure dabaji galleji temere jetti e capanɗe nayyi e go'o egguɗi le saha ngal ngari le nokku segu o kañe galleji temere joyi e ɗiɗi nano gartuɗi le suudu baba ɗon ɗo nokku segu ɗo ɓe dokkamdo arkillaji ujunere e temere joyi deande kayka so joini kenya walde kande daranade yirwere nokku mabɓe o lengal kawrital ɓe puɗɗi golleji mabɓe ko yaata baale nogay heƴaɓe mairie kañe e amiri en deyale kawri e ngal kawrital camion naɓannoɗo kaake lumo sami beete kenya sena nono sena ɗo o nokku ana le o nokku ana ansongo kilométre ngaji joyi woɗɗi ansongo yonki fuu heddaki hen ka guineji mboni sanne adadu kalisimo ana hawre e millioji nayyi sefa niger camion o iwri warde e ley mali nano ɗi kaɗen ɗo kaɗuɗe ɗi kabaruji hannde ka kedde heɗade yewtere nde ana yeeso wassalamu.